mtani koma
lies bishani na nyinyi
mtani koma
just be kama machine
mtani koma
dina we slm
mtani koma
dina we slm
mtani koma
lies bishani na nyinyi
mtani koma
just be kama machine
mtani koma
dina we slm
mtani koma
dina we slm
damu ni chungu hailambi hato yokunguni nina roho ya uhuni na sio kiburi manzi mayai mnichunge nsianguke mlalenja ju content ni mob zimefurika kocha sikiongea sana nina matendo zombi msamaishi hapana yangu yawezi chuna kata maji kama mamba mambo marefu na mapana makubwa nimeajaza dina utulu etenge watu kesi ndo nimeva niko locked akativoi avai ai kendo kiseo kiyuka kesimbete kabola kabola ateo with the way uchene pressure pressure misi die mini gonjo sina tiba jo hamni why ai pressure pressure misi die mini gonjo sina tiba jo hamni why ni why
mtani koma lies bishani na nyinyi
mtani koma
just be kama machine
mtani koma
dina we slm
mtani koma
dina we slm
mtani koma
lies bishani na nyinyi
mtani koma
just be kama machine
mtani koma
dina we slm
mtani koma
dina we slm
washan batiza kale kadogo kapaya na sisiti kutatiza mambo haya mi ufanya sijasema ni magani soka siku tanyamaza hamna ta nafasi round hii kimewaki najishukuru sina budi niko kwa nuru nipisheni nina nguvu na wapatoba simtatubu sina ubishi nina roho siwafichi mtanikoma masnichi maneno yangu ndo mabichi I'm on my chillings yeah. Kama unanyesha manzi sitaki my feelings da. Moto mewasha na sitani kwa mtazima medunga nyuki kwenye out na sio mjinga mjinga pressure pressure misi die mini gonjo sina tiba jo hamni why ai pressure pressure misi die mini gonjo sina tiba jo hamni why ni why
mtani koma
lies
bishani na nyinyi
mtani koma
just be kama